This insert is brought to you by Radio K Pulpit 7 to 9 a.m. Please visit kpulpit.co.za.
Molweni, molweni baphulaphuli baka Radio 7 to 9 a.m. Cape Pulpit nguvelile kampenene ke lona othetha nani. Ndiyanimema ke ndiyanimema uhlale phantsi okanye ucuthe yonke into ekwenzela ingxolo ukuze sihlale sobabini ke mphulaphuli. Sithi ke ukungena phaya ezibhalweni sive ukuthetha kukaThixo ukuba uthetha nathi sithini na namhlanje. Namhlanje ndiniqalela ke umxholo omtsha othi ukholo nobabalo, faith and grace. Ndiniphathela ke lo mxholo ngenjongo yokuba ngabana sijonge ukusebenza kwalo ukholo, sijonge indima edlalwa lubabalo apha elukholweni. Ngoba kaloku zikhona izinto esiziphiweyo nguThixo esipha ngenxa yokuba sikholwa, zikhona izinto asipha zona ngobabalo lwakhe. Ubabalo ke zithi izibhalo xa zicacisa, xa ujonga ngakumbi phaya ke kulaa ncwadi lena ibhalwe ngesilungu kuthiwa ngu-amplified version, ithi ke ubabalo it's an undeserved, unearned favor. So xa sithetha ke ngobabalo sithetha ngale nto ongayisebenzelanga, oyiphiwayo, uyiphiwa nje mahala simahla ngaphandle kokuba wenze into wena. Kufana nalento ke sixa sithetha sithi kukufelwa nguYesu. UYesu akasifelanga ngoba kunemsebenzi esiwenzileyo, usifele kuba ethanda nje yena ukuba ngabana angasifela. Wadecida yena ngokwakhe wagqiba, uthi ude athi ke xa ethetha uthi ubomi bam akukho mntu unako ukubuthatha kum, kodwa mna ndisuke ndibubeke ndibunikeze ngabo for izimvu zam. Kwamna lona ke ndinalo igunya lokuba ndiphinde ndibuye ndibuthathe. Ngumntu ke lowo onikeze ngobomi bakhe, nikezela thina, senzelela thina ukuze thina ke sibe ngabaxhamlayo okanye ababenefithayo xa sijonga ngesilungu phayana ke elubabalweni lakhe. Ubabalo ke alujonga uba wenzeni, alungomvuzo. Ubabalo yinto oyiphiwa nje ngaphandle kokwenza nto. Na uthi xa uzijonga uqonda uba hayi, bendingayifanelanga ke lena into, bengafanela uba ndiyaxhamla apha, bengafananga uba ndiyafumana apha. Bakhona abantu abafaneleyo kodwa nothi mna. Yile nto ke leyo ke sithi lubabalo, uba uthi xa uzijonga uqonda uba hayi, bengafanelanga kodwa mna uba ndiyayifumana, kodwa ube uyifumana kungekho mbuzo, kungabuzwa mbuzo, without any conditions, kodwa ube uyayifumana. Uthi xa uzijonga uqonda uba bengafanele uyayifumana. Lubabalo ke olo. Uba kuyayibona into enjalo njengosindiso olwethu luza ngobabalo, hayi ngemisebenzi. Phambi kokuba ke sisatyadule kakhulu, siqhubeke singene nzulu apha emxholweni wethu, masiqale ke mphulaphuli, simamkele uThixo wethu, umdali wethu. Siqale ngomthandazo. Nawe kapho ukhoyo, noba usemotweni uyaqhuba, okanye usekhaya uhleli nje undimamele, okanye usemsebenzini, qubuda nje intloko yakho xa ukwazi, kodwa wena okuqhubayo ujonge endleleni, inhliziyo yakho uyibeke phaya kuye umdali. Masithandaze ke mphulaphuli. Bawo wethu onamandla onke, kumkani ophilayo, Yehova dwala lethu, sonini nanini, wena wawukhona ekuqaleni umhlaba ungekabikho, wena othethe ngezwi kungekho nto, zatsho zonke izinto zabakhona, wena wawukhona ungekadali, wena udale zonke izinto, waseka amaxesha kodwa wena ungaphandle emaxesheni, wabeka abantu kwindawo ngendawo, ubasekela amaxesha nemida, Yehova ophilayo. Zonke izinto zenzeka ngentando yakho, kuba uthandile uba makube njeya. Baba wethu namandla onke, siyabulela ke ngoku ubusenyulile, siyazi uba Kunga kethanga thina xa ubujonge ubu nyukunyuku bethu. Ngokukhethe abanye abantu kodwa ukhethile Yehova ukusikhetha simdaka sinyukunyuku sinjalo. Wasihlamba ngegazi lika Yesu hayi ngemise ngenxa yemisebenzi yethu. Kodwa ngenxa yokuthanda kwakho nangenxa yokukhetha kwakho. Wasihlamba wasenza saba mhlophe okwekhepho. Wabususa ubunyukunyuku bethu wazisusa inhloni zethu. Wakwakusu walisusa ihlazo lethu wayithathela kuwe imevandedwa yethu Thixo wethu ngunaphakade bawo ophilayo sithe Nkosi ke mzali bayethe Yehova ophilayo bayethe kumkano namandla onke Thixo ongunaphakade bawo oyingcwele enkosi ke mzali enkosi bawo wethu enkosi ke Yehova ophilayo siyakudumisa sithu dumo uzuko imbeko mayibe kuwe kuba kaloku wena zikufanele bayethe ke mzali thank you Thixo wethu onamandla onke wena ongunaphakade wena owoneka isibhakabhaka ngathi woneka intente wena oyenza imimoya ibhudle kwindawo ngendawo ibhekisele kumacala ngamacala ahlukeneyo Thixo wethu onamandla onke wena uyalela imvula ukuba inethe ngexesha layo Thixo wethu ongunaphakade wena usika umda usikela ulwandle emalinga udluli unanamhla aludluli wena wacanda kubina amanzi amanye wawabeka ngaphezu kwesicandelo owathi xa usibiza sisibhakabhaka unanamhla sigqabhuki simile wena oseka iziseko zomhlaba ungasisekeli intweni bawo wethu onamandla onke Thixo wethu ingabi khona na into engenakho kwenzeka kuwe ingabi khona into ekunqabeleyo Thixo wethu our father and our god we pray right now in the mighty name of Jesus sithandazela isikhululo sithandazela bonke abaphulaphuli Thixo wethu namandla onke fikelela mawapho kunezidingo zona phathi inhliziyo mzali wethu philisa izigulo philisa inhliziyo bawo wethu namandla onke kumakhaya ngamakhaya siyathandaza makube noxolo right now egameni lika Yesu makube noxolo bawo wethu namandla onke sithi bayethe ke mzali wena unako ukwenza ngaphezulu kokuba sicinga naphezulu kokuba sicela bawo wethu namandla onke wena ozithembiso zakhe zingu ewe no amen kuyi uKristu Yesu Yehova ophilayo enkosi ke bawo ngalwelithubo siphelona ukuze sikudumise ukuze siphakamise udumo uzuko nembeko kuwe bayethe ke mzali ndiyathandaza bawo wethu Makuthi abaphulaphula basimameleyo ngalomzuzu makuphile inhliziyo zabo mabaphile emizimbeni ogulayo right now egameni lika Yesu ndithethe impiliso kuyo lowo moya obangela izigulo mawuhambe ubashiye ngawo lomzuzu wonke ondivayo ngalomzuzu uThixo wethu namandla onke ndithi right now makaphile egameni lika Yesu uYesu uyakuphilisa now in Jesus mighty name enkosi ke bawo amen yes ke mphulaphuli siyabulela ke ngokuba uhleli nathi nangokuba uthandazile kunye nathi lena ke ndizoyenza yintshayelelo apha kulena ke isession yokuqala ndizokwenza lento okuthiwa yintshayelelo ndichayelelela ke yonke ke le topic esizothetha ngayo ngoba ke eziveki izini ezilandelayo sobe sithetha ke ngesihloko okanye ngomxholo omnye so ke ngoku into enzoyenza yintshayelelo njengoba senditshilo ke ukuba ngabana sithetha ngobabalo nokholo okanye ukholo nobabalo noba kubeka ngeyiphi indlela kuyafana akukho mahluko masiqonde kuba ukholo oluqala insusa nemvelaphi yalo ivelaphi asijonga phaya kulancwadi masijonga incwadi yeGenesis incwadi yeGenesis sahluko soqala ivesi yokuqala ithi ke xa sifunda phaya ekuqalekeni uThixo wadala amazulu nehlabathi ke ehlabathini kwakusenyanyeni kuselubala now okay masimfuqe buverse 2 kwakumnyama phezu kwamanzi enzonzobila umoya kaThixo wafukama phezu kwamanzi lawo so xa sijonga uverse 11 yoqala ayisixeleli kuba uThixo umhlaba lona namazulu udale kanjani kodwa uyasixelela ba ekuqalekeni uThixo udale amazulu nehlabathi ayitsho ke uba ungaba uthethile ingaba kathethanga ingaba ukhombile ingaba usebenzise iimagination yakhe or wenze kanjani kodwa ke izibhalo azisixelele uba yeyiphi iaction ethathwe nguThixo kudala kodwa ke iyasixelela ukuba ngabana yena uThixo udalile ekuqalekeni iyasixelela uba wadala ntoni futhi ke njengbedala bedala amazulu nehlabathi Qhubeke ke uverse 2 acacisa babe kunjani kaphe ehlabathini uthi ke ehlabathini kwakusenyanyeni kuselubala kwakumnyama phezu kwamanzi enzonzobila umoya kaThixo wafukama phezu kwamanzi lawo now masijonge uverse yesithathu ithi wathi uThixo makubekho ukukhanya now Now, in the sibonayo number one, ayicho ukuba uThixo uthathe ntoni nantoni ukudibanisa ukuzadala izulu nomhlaba. Into yokuqala le. Okwesibini nje bichaza babe kusenyanyeni kumnyama umoya kaThixo uphezu kwondanda phezu kwamanzi. Ithi uThixo wathi makubekho now iyasixelela ke ngokuba ngabana action ini ethathwe nguThixo ukuze adale okanye adale enze kubekho ukukhanya loo nto leyo wenze ntoni uThixo uye wathetha so uThixo uthe kumnyama wathi makubekho ukukhanya meaning uThixo kunento ebeyithembile okanye azithembe ngayo ukuze ukuze akwazi ukudala you see so unento ebeyithembile now sifuna ujonga lento ebeyithembile ke sifuna ujonga lento ibithenjwe nguThixo ukuze athethe adale sicxa sijonga phaya kwi I think it's ngamba korinto oqala phakwe sasahluko seshumi elinesibini okanye elinesithathu uthi njengokuba bakholwayo bathetha nathi siyakholwa ngoko ke siyathetha so uThixo into ayenzileyo usebenzisa le nto kuthiwa lukholo one of the things ekufanele siziqonde siqiqe okanye sizazi kuba ngabana uThixo ngeke athi masenze into angayithestanga wayazi ukuba ngabani iyasebenza. When uThixo efuna sisebenzise ukholo, kungokuba uThixo yena kuqala yile nto ayisebenzisayo ukuze enze izinto zakhe zibe khona. Now uThixo siyamazi ke ngokuba unguThixo wokholo yile nto athi phaya umaHebhere Hebrews 11 athi I think nguverse 6 uthi lowo ukuzayo kuThixo makeze ekholwa ukuba ukho kwaye ungumvuzi wabo bamfunayo now lo oza kuThixo makaze ekholwa ukuba uThixo ukho now eyona basic yokuqala yomntu efukanye uThixo ayifuna emntwini kukuba makakholwe ba uThixo ukhona now once wakholwa ubuka ngabantu uThixo ukhona sisiqalo ke eso sokholo and okay before ndizofika apho masibuyumva now uThixo xa edala phaya kuGenesis akathathi into adibanise nanto Now, ubiza the opposite, ubiza ukukhanya ebumnyameni, uthi makubekho ukukhanya. Now, xa esithi makubekho ukukhanya kusebumnyameni, ithi ke ngokulondo leyo, uThixo uyabubona ubumnyama. UThixo uyayibona i-impact yobumnyama. Kodwa eyona nto uThixo ayifunayo, akusibubo ubumnyama, eyona nto uThixo ayifunayo kukukhanya. Now therefore, ngoba efuna ukukhanya, in his mind, okanye kuyo ingqiqo yakhe uThixo, uyakubona ukukhanya akufunayo. Njengokuba ke ngoku ebona ukukhanya in his mind or imagination, uThixo ke ngoku uyakubiza ukuba makakube khona. Now, you have to remember that. Xa masithethe ngendlu, before indlu yakhiwe, lo mntu ofuna indlu, une picture, or a certain imagination engqondweni yakhe bandlu inile ayifunayo then azame ke ngokukuyibeka ngokomzobo ibe ile nto kuthiwa house plan. So njembe esenza le house plan ubeka lento uzama ukuveza lento ayibonayo aze ke ngoyingcibo owakhayo ajonge le mzobo abone lo mzobo azame ke ngokokha indlu ayizise into life. Now uThixo na usebenza kanjalo akasuka thethe nje lento ayithethayo into sokuba ibonile. So ukholo lusebenza ngolo hlobo. Now ukholo kukubangabana umzekelo ngobe nithandaza ndisithi ogulayo. Now engqondweni yami ndiyambona umuntu egula eqaqanjelwa ngumlenze kunzima uhamba. Ndiyambona omnye umuntu egula eqaqanjelwa sisinqe kunzima uhamba, kunzima uchopha, kunzima ukubama kama straight. Ndiyambona omnye umuntu emane ebanento esesifubeni emqaqambela. Ngexesha nithandaza andiyazibona ezi zifunga ezifuna ezinye ke ningazozibala. Njengoba ndizibona zonke, njengoba ndithandaza. So xa ndithi ogulayo makaphile, wena unaso isigulo esithile whether ndisibalulile andisibalulanga. Ngela xesha ndichoyo mna ndiyakholwa. Ndikhupha ukholo lwam ndithi mawuphile. Then ngela xesha ndichoyo even though ndithetha nawe ngonomathotholo ngela xesha ndichoyo ukuphila okanye impiliso iyathumeleka njengoba ndiva wena uvizu lam iyafika kuwe noba ngabana wenu uyakholwa na okanye awukholwa. Mna ndiyakholwa, therefore ndathetha ndathumela amazwi. So mna mntu uthumele amazwi kuwe ndiwathumela ngokholo. Ukholo lwam ngalo mzuzu andiludingo lwakho, olwam ukholo luza kuphilisa. Ngoba wena uyibona yakho impiliso mna ndiyayibona mna mntu ubekuthandazela. Njengoba ndiyibona izomanifesta apha kuwe ngoba ndiyibona apha kuwe. Na ukholo ke ngoku lusebenza ngolo hlobo. UThixo nangona i-situation okanye imeko imaqongo okanye kumnyama uthi uThixo makubekho ukukhanya. Akaqali azama ukususa ubumnyama. Apha ebumnyameni ubiza lento ayifunayo. Icho ibe khona. Athi ke incwadi yamaRomithi uThixo wethu unguThixo othetha ngezinto ezingekhoyo ngathi zikhona zitsho zibe khona. Ndiyaqonda ke ngenxa yamaxesha sizawungena ke sisifunde ke sosibhalo eso phaya kwaba seRoma isahluko sesine xa siqala ke lo kule veki zayo siqala siqhubeka nalowo lomxholo safunda ke ngokuphaya kodwa okwangoku ke masithandaze le ndawo kuyo ke mphulaphuli kubuya khola uYesu uba inkosi nomsindisi wempilo yakho kodwa ufuna uqinisekisa ngontsindiso yakho ngokuthi uconfesse leyo nto uvume ngomlomo ushebe ukholwa ngenhliziyo kule ndawo kuyo ke mphulaphulini masithandaza kithi inkosi Yesu ndiyakholwa ukuba wena wafa wabuya wavuka ngomhla wesithathu wenyuka wayohlala emazulwini ngasekunene gabawo. Ndiyakholwa ukuba wawufela mna ufela iziphoso zam. Ndiyakholwa ukuba wabethwa wabethwa ngenxa yam. Uvuka kwakho wayohlala ngasekunene gabawo ukuze ndigwetyelwe. Namhlanje ndigwetyelwe kuwonke amatyala am kubo bonke ubugwenxa bam. UThixo ndifumana ndingenatyala. Ndiyabulela bawo ngokuhlamba kwakho izono zam. Enkosi Yesu. Amen. Njengoba uthandazileke lo mthandazo unganditsala ke phaya kulamacwecwe unxibelelwano Facebook utsho ke velile ndiwuthandazile lo mthandazo ndikholiwe ukuze ndikwazi ke ukuhamba nawe le ndlela. Ndikucoach ndikubonisa ubanga bani ungenza kanjani ndike depending ubuhlalaphi leliphi bandle ndingakucebisa ukuba uyokhonza kulo. Khululeka ke mphulaphula ndikwece bucala sibonane kule veki zayo. Be blessed. Amen.
This insert was brought to you by Radio K Pulpit 7 to 9 a.m. Please visit kpulpit.co.za.